Blackout Media. No need for the intro.
Remember where you come from. Zambia music published. Don't see old.
I'm feeling it. Stash it.
Kwali ba jose haiti ayo bete ipanga sez. Ino tokyo bete ba pwengi chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika pa fika chana ngao. Dendi bala kushembao. Kasumi na jisa tiba feki ba mwa banyo. Drop em down. You can do better drop em down. Hey, baby drop em down. Kutaba kutemwa drop em down. Yeah. Drop em down. Tumpila ba mwende teti palwandi. Umuntu muntu choishi besha kulanda. Asika na pachinto chota kwata. Te waku konko kaye mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole. Ukafika pole pole. Kusarege ba jompole. Taba kutemwa ni wa mwankole. Kwali ba jose haiti ayo veta ipanga sesu. Ino tofyo veta mapoya fika chite kopareti. Wala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chana mbao. Daily wala kushe mbao. Kasumi na lisa jiba fiki wa mwano. Drop em down. You can do it or drop em down. Baby drop em down. Taba kutema drop em down. Drop em down.
Remember where you got from. Some music published on CO.
Music.